Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou wartartu bogi janaga fandu hala Mamadou Samassigu jamwali sakrabe hedibe. Kulitama wiide ko warta sappo e malin koobe benno ngondi juude terroriste en yogabe be do civil habitibe en jalti lewi do ben fay boyali wadde noddango yopitere mabbe. Karuta laddo ande kesse tustu komno leede swedde timmi kenya ni yom ben yubno gulliji o do botto o juuli wetti hulti wel yinko makko bangal ko golla ko. Kenya no ko mbe yambina le aduna rundu nyoloma muskirti yarta ko mudu le mali do ko nibe cellal le ben bedani famu njarobe be yalla be njoppa dingun sembe kawar jamen hande bete akam sare go juin 2023 bismillah sakrabe. Ballinkoɓe cuutaɓe ɓen gaɗɗi noddago yuppitere mabɓe balɗe cakkitiɗe ɗe ɓeɗo yimɓe len jiyama ley wido dow réseau sociaux ngaji ko warata sappo e ballinkoɓe civil en e habitiɓe na juuɗe terrorist en guila duuɓi kewɗi intala ak bilal wonko heɓane kadi dafastango Ousmane Nyalioule.
Leyɗe nate malinkoɓe taton ana jiiye e miccintini hono ɓe diwtira caggal ɗum ɓe gaɗɗi noddago e laamunkoɓe leydi meɗen ndi Pierre Dabe no ɓe juppitirte. Mi barmunoɗo ñande nangguetinomi ka jettoji Allah joni miɗa santana ɗum holliti wiide caporal Jagi sakiti on darti e kanankoɓe makko e gofardema Mali o Pierre Dabere yalla omo yoppite. Député kiɗɗo Koutial Abdou Maiga kañum darti e hoorejo laamu hakkundejo colonel Asimi Goita kañe hoorejo ministre Choguel Kokkala Maiga gaɗa kaltidal yalla omo yoppite. Holliti ɗum metti makko wiide o haara cellal tatoɓ o yo Abdoulaye Kante gollowo eaux et forêt cuutaɗo kita. Ditugol makko waɗi ko yaata lebbi ɗiɗi joni le hippugol gaɗagol sananguru. Ɗin dartugol yoppitangoji waɗi le wattu yoppitingol latar yaɓɓende Ali Cisse commandant Farako le région Ségou o kananke sikkitaɓe jaddinkoɓe cuutunoɗo ñande sappo e tati lewru décembre hitande 2019 holtinde wiide himɓe hewɓe woɓɓe woni suutaɓe wonɓe e juuɗe nanguɓe ɗum ɓen. Ley mabɓe ana hen Père Ahew gonɗo e missionnaire Afrique Dirisa Sanago commandant Gourmara Rus ana hen du Hammadou Nyalibouli e Moussa Banandiko ɓe nantinoɓe kabaruji.
Paul Oulaye dunke kabaruu ɗum ɓen ndenago holti wiide ɗiɗo vidoŋaji hono mintaji seeɗan yo jaati ɓen moƴƴere wonande join en ɓen uta kamɓe nanggaɓe ɓe to hulta wiide ɓe guuri yo ɗum sababu ɓen jooɗa haalaji waɗe banggue goɗɗo ɗum honni propagande wonande kamɓe jaddinkoɓe ɓe. Intala ak Bilal noddima wonko haali keɗan fostango Alsisi.
Ɗiɗo vidéo ŋaji waram latal sababu andinde kanakoɓe leydi fayotto saraɓe yimɓelle cuutaɓe wiide eɓe guuri ɗum ɓe wattu e juuɗe guɓe jogiɓe kaɓorɗe ɗum woni jihadiste en ɓe hollude wiide kañum en du wonko wawi ɗum wawi latade sababu ɗu uttide to ɗatol jooɗa haala yalla ɓeɗo yimɓelle ana heeɓa yuppitede. Min kam miɗe miili yilcingol ɗiɗo vidéo ŋaji ɗo beme ande to laamu leydi wawa wiide yiyay ɗum fewi saabi hono majjum ni laati sababu somi keeɓi jababuji yogaji laatiɗi babu yoppitidde sous-préfet Farako.
Sakrabe tutaklaji ma dukkabaro ñom banga bembe ame Facebook ado Twitter. Kawtal ande kesse tustul kom leydi Suède ɗum ni sif 2023 timmi Kenya ndenno kanko yuɓino golleji holti wiide weltinde sanne ɗiɗo ɓenɗe ɗo balɗe ɗiɗi golle mbiya tutudal hakkillaji banggal hewtagol dabareji kanno o woyti keti yallaji ɗi yogaɓe holiti ɓamɗi ɗum holti ɓamɗi ɗum anniya wattande hakkillo e ley ko warta ko. Kanko Emily Wellam wonko hanni mbiyanna nelaɗo amen tourno Mumnatou Sendebou keɗɗanno fastango Alsisi.
Nous sommes très contents
avec la participation de 400 hala titalla pawido e halaka mata matu forum o yo anglen kore wadanno wo yimbelle du kibbe titdalaji kewul bangal hebugol mu em visa fayo todo mede mili ko warta ko mi ngaram jukitaade e jooda hala o mi medo ndiran juure dum mi golli
ensemble et à travailler ensemble.
To gawton hulta wi taccugol courant waɗi hello e le keɓɓal ɓen gallure nde ndenno ɗum larti sababu jamare nde ɓen ɓeydi kettiɗalaji ɓeydade e kuɓɓu o ndenno yimɓele yogaɓe ɗo gallure ɓen aske en ɓe woytike ɓen ɓoytugol kabaru keɓɓe mabɓe kanko sudare en tayene ɓe ko nande muɗum foof holti tiallaji ɗiɓe jogui Moussa Mallis soko nelaɓe amno gonno to gawto wonko heɓene kedda fo sango Oumar Bagalo e Alsisi.
suma mayga yomo chudo wonon omo jodi gere makko on woddi atelier o seda wulare do an le o don nokko ko yata degri ngaji chapande nay suma mayga wi eruji kewdi watta ana jodi tawe gollata
su gonga ole wakati jon o kam min tampi sanni min kebata kuram nyaloma kip er ngai seda de min kebata kuram le mudum di du bande 8 heures yaade midi le on do wakati nin min tawtata wadde ko min bawi yalla min keba cugu suma ya amenka so wana dum do wana hunde newi de fi
goto mudino don kasi ngaji kanyum do holliti metti mudum sanne ko kura ngai di tajata ko o yidum wonde wadde kutteji kewdi e kebe makko.
Nous ne vivons que du courant.
Fay hunde amen wawa wadde chagal courant o. Miden bawi wadde nyaloma kimbo mingala courant. Tawine so miden keba courant o nyaloma fu. Miden bawi hebude. Uinay debe yade uinay mali hemere nyaloma fu. Ana tidi sanne hebude netto handi o mana wawi hebude. Uinay tati naru uinay nay nyaloma fu.
10000 francs 20000 francs.
Nokuli alimentation ngaji du dido kutti jan gonde yottade. Du etayde fu wobbe ka nawtiro groupe ngaji mudu en.
Nyaloma hertanago raf yargol sigireti men yaminama kenyen chawantade go mai 2023 kambe dunke en cellal hulti wiide dum do yo tidalla moka wonande cellal furoba leno le mali do be fayso jatiji andaka kambe nyirobe ka na hewi dunke hulti wiide kobar mudun ben nanni bama ni heba sembe gurma o kanye fenna gulirde humande cellal adnandu na da goto fuf wadde bawde mudu yalla ben ngutu gollo taba o andalato hakika hawa berte wonko hebene kedda na fayso Ousmane Niall buli e LCC
selde etab yo haba ko jalaade dun wana ko yaafi yarobe sigireti hewbe donki selde yarde sigireti hakkilo mabbe sini be celli e majjun e mba hewde torra ka yoga selli yarde sigireti dalla fu hebay
nyando wotere tam bammi anni a darno le yarde sigireti o dum wadi le hitane 2004 bande o don nyalama fa wade le nyalama mum goni hande o abadam yara sigireti darno yarde sigireti hasindina e fi huni anni a tanno neddo ka felisi darno yarde sigireti ta ana wawi darno dum balle tati yaade balde joyka ido wawi tampinde ma se
tawene docteur en cultivide yargol sigirete yo hakkilo tan non sini amuyi ada wawi selde docteur Salif Kone chawro buje le sudu docteur ponge wonko sifini en
on a pas de conséquences quand
won yim bel cultivé wiide darugol yarde sigirete o kutteje anay mudum min kay homiloje am dum e hore mabbe tan woni so wana dum sa adarni yargol sigirete o ka futornde idum tampino idum wawi waddude metti e ma ngadum boyata darugol yarde sigirete o na moddani neddo sanni dum wawi latade sababu neddo wurda no wodi
bonne qualité de vie
docteur en andarte sukabe jokolbe cela yade sigireti sabi dum woni sababu didebo e maydeji le adnaru ndu holitinde wiide sisili cubaado hikka ana fawi do wiide demen ngure wana taba kan en remude
yewte meden hertande lulunde zoom hande an mewa hala taguji yogade yimbe le bamta anya yopude yalla mbena na pocho e ko golota ka don sato dum yata fi cagat celaji e do ko yimbe le hultata jomu fa wata tedo mako wata e ko wondi ko burfuf bangal dina kanko esra jara wonko hawrutine ne kedda fostango adisise
mi hala na non hala gidan debbo aminata surbaaji debbo beltinodo san le ngurdam mun yaltude jemma ana welama be bonna jip ngoy pamore kanye pantalon ngaji no yidire wattu goto taguma ko wayliti o bami anniya wattude hijab ngaji ko watta fu yo rewde alla illa den si halaji fu o manana kay anka bolob honuma lowto leede kadlena na gori on jidda nadu onana kasen ajje keso domen dare hono sakitirto wana rewbe tan worbe du ana keba hono di tidallaaji madu hawri hono majjon sini yama ba masalligi ko nanata ha joni kada julana wa bianke almami e dunna haydinide an woni nina watti yoga sabi di hakillaaji himbe yogabe hakillaaji mu en fu bona fa ana milo yopude lawngol bamengol tiagal dun himbe yogabe jidbe waylitaade fa ana kula waylitinde taguji mu ben nden hollitinde wiide ana moji mon fu anniyam bami dabere mun teddine sabi no wirete jingu hala wala dow mun mon fu ko welata dun wiide mon fu lawngol bami eden wallude dun sini tawi dum moji
ajarama Ousmane Niall buri sekara mo pam wiide ben dokkata ne ko warjo me hande ben mission tan ga sarfu ko ben hitade journal amen bangal jamo e do numero 37320 madun yewtere jamen hawrunchinama e li application sto tamani do play store do se den yewtere me do magazine men yottoromade magazine cellal hande ana yewi do kabaru yoppugol ben tabaji di denno jallo mudu ambinama kenyen tabatati go lewru me denno sule woni ben lutiniran tabangaji de nyamduji lemal do kam nyorobe skerti be ben holti holtan wiide ko be itata yo hakunde buudi debbe ben buudi temdere e ko badi buudi temedde di nyallo ma fuf denno en wattu goto seriaji dun anna e kabar mudun ka dum teddinta ke fe wi kambe ben duke embe kanko ben Bakr ak Mamadou Diatara wonko hebane do faba hejaba amen kedana fostango min e Alcisse yo en nyalle jam ebini kewi yimbe le ngaroba sigreti e ko nande mudun le Mali won andibe jati fratiji bilidi kabar mudun e bonandaji jawdi dun ka dum fotode ben donki ngottude
au minimum par jour je dépense 800
fandi ka fu nyaloma butem dere chapan jegon kam ne watta dum e sigreti sigreti o ona winde mudum jati wede yargol mudum modjana fe chellal bingel adama ngam mi de yaradu pakima ko goto tem dere chodan mi nyaloma fu mi de andani jati kutteje ko yargol sigreti o way waddude e challal bingel adamo min somi mettaado watta somi yara sigreti min kaso sugulaji am satti sanne wakati mudum jara mi sigreti ko heewi
probleme trop e film trop
sigwara dum yata fe cagal frati do challal mabbe doctor en buuce holti wiide be torrandun kala battibe be holti wiide dun feccere do pecce tati njahobe ciu doctor ko mani de nyawji buuce yo kabaru sigreti ko nande mudum kedana professeur yakuba tuluba mo gollidre pneumologie to l'hôpital ponji
kon soit tabajik
ala tin jaro sigreti na dun jaro sigreti ana bange ma kuteje de ka fu yegoto idum way wadude ma nyaw fofango fa yetto nyaw cancer buche sigreti o ana wawi sattinde nyaw doyurudu idum way latal sababu nyawuji kewdi goddi bangal challal gorko fa yetto lende
donc impuissance sexuelle
tawene sariaji na hertana kabaru yargul taba ko nande mudun le leedi ndi dunke en sariaji hultivide dido sariaji njebadi di soni gollama no haniri ne mbawi hilatare sababu hisude yonkiji kewdi kadana ibrahima ben mamata toure o juriste
ko vendre le tabac
fa sotta sigereti le mali wajibi de wa sariaji ko chotota ko tawe an hada e sariaji awa wa sodu do sigereti suko mo wala dubi sapo e cetti yarudo sigereti ko hada suko mo wala dubi sapo e jetti awawa yarudo sigereti dum hakunde jam
la fume di tabac
mutude yarudo sigereti yo halam belka ti duka gollede no wowi biyede kambar mudun kambe dunke en cellal holiti yo famin gol huncene hore fewde kambe njarobo sigereti yalla be njalta juude tabaji di kadana faande professeur yakuba tuluba opnimolog
cela nicotine
oni woni ko yimbe be ko hewe mu en fu yarudo sigereti o kambar mudun ana hani ewede hono watte yalla njaro be sigreti be ana heba entel iwde majju saatu wam ledde de mi dokkata be ko daroto darne ko be jarata sigreti o kammar mudum ko nga ngottugol yarde sigreti o kayo anniya tan bili fa neddo enta hore mudum iwde yargol sigreti o wana yontere wana libbi didi fa wi'a neddo ka enti hore mudum iwde yargol sigreti ka fandi fu dubi didi dum hani wadde
24 mois
e wi dunke kebe usuroji e ko nande mudum no de sigreti nanta leedi ndi nan baawi yo beedal e kebe leddi bangal mbiaruji noga sifa hitande ka non gal do kebal hana filata de sababu njegi tan bonondaji dido sigreti di do cellal e misalo do kala paquet sigreti jeeto do le Mali ana winda hen wiide ngattane hakkilo sigreti na ita yonki madun tabaji di mo ina fi cellal